Zay Jump Premier.
Nekwenzina futhi
Biko Biko.
It's Biko on
this one. Jesus, oh.
Mama.